wilaayada islaamiga ah ee shabeelada hoose ayaa dooro diini u qabatay odayaasha mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas. Dooradani ayaa loo qabtay odayaasha qabaailka Diso ee ka tirsan beesha boqol hore ee degta degmada Janaale, kuwaas oo tiradoodu gaaraysay 23 ruux. Dooradu waxay socotay muddo 3 maalin ah, waxaana lagu qaatay duruus kala duwan. Qaar ka mid ah odayaashii loo qabtay dowrada oo la hadlay warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa soo dhaweeyay dowrada loo qabtay iyaga oo sheegay in ay wax badan ka faa'ideen.
Odayaasha beesha Diso ayaa ka mid ahay waxaan dooro ku galnay 3 degmada Janaale, wax badanna waan ka faa'iidnay, dhowr ixtiraam ka qaadanay iyo amriga in la cadeeyo. Teeda kale waxa kaloon ixtiraam ka faa'iidnay innama almu'minuuna ikhwa mu'min sidigiis inuu walaal yahay ayaan ka faa'iidnay. Walaal meel deganaas tuuladan dowladaas aanu ku mid ahaa odayaal reer Diso degmadan Janaalea dowro 3 maalmood ka galnay oo ka kooban 27 kooxood oo na beesha ka dhigtay. Ilaahay ka mahadsan, walaal degmada ka mahadsan kumana ka kubad walbana noogu saarin alxamdulilah. Walaal ku saarin meelaha ka mid ahaa xaafadda kalaan ku saarin ayadoo waraanbana ku saarin macno badano le. Marka iyan macnaha iyo waa qasideed qaqoolna macnaha ugu kormaa saaxib ka mahadsan kumma markaa kubad walaalidi muuqati walaalidi degmada Janaalea ka mahadsan
alxamdulilah daima khiraa waxaana rajay degmada Janaalea kaanka durini muuqati ay rasu qaanay innama almu'minuuna ikhwa walaalna qitab badan qitab muuqanna iyo walaalidi waanku walaalidi walaalidi mad kale walaalidi degmada Janaalea ka mahadsan.
Dowraadka uu qabanayo maktabka dacwada wilaayada shabeelada hoose waa mid kor loogu qaadayo barashada diinta in la gaarsiiyo bulshada muslimiinta ku nool wilaayada shabeelada hoose.